Matthew sura chapande didi e jewego'o. Aya chapande nai e jewedidi. Yaki chapande jawi e jewego'o. Dum nangi Yesu. Yesu e meta, se Yahuda, goto nder tokkube mo sappo e dido wari. O wardi e yimbe dutbe e ben jogi kafaje e chabbi. Mawbe ardibe dina e mawbe yimbe liloibe. To, ndenno ma, kwekkitiraydo Yesu on. O yadake o wibe no o hollirtabe Yesu. O wi'i. Neddo mo kawnumi hownuki higaku dum kanko on nangemo. Don e don Yahuda on badi Yesu. Wi'i. Modibbo Allah sabbinane. Nden o hownimo hownuki higaku. Yesu noti wi'imo. Higo am wadu ko wadduma. Se yimbe ben badi nangi Yesu ben jogimo boddum. E yiki non, goto nder gondube Yesu, nangi kafa e mudum soltiki. Fe imachudo mawdo mawbe ardibe dina, o ittarimo nowru. Amma Yesu wimo, wattu kafa e mada nder holgo maki. Gamfu kocchudo kafahi waratamo. On kammi mi wawata toraki nyako ammo dow, donye don, o lilea mopde malaika en purde mopde sappo e didi. Amma no wadata ayaje kewa. Biide dole dum wadani hi e gel don charel Yesu wi garbe ben on gardayi e kafaje e chabbi gam nangoy yambo mi gujjo chalordo konde e mi jodi der wuro cheningo e mi ekkitina on nangayam amma dum wadi gam ko annabo en bindi heewa sey fu tokkube mo alimo doggi en nani gada annabi Isa timmini do'are mudum E mo metana tokkube mo on don seyra Yahuda goto nder tokkube mo sappo e dido kokkitirdo mo wardoyi e mobgal yimbe dutbe e ben jogi chabbi e kafaje en andi e charengel bo dum jemma Yahuda Iskarioti kokkitirdo annabi Isa modibbo mudum jomuro mudum wadi e yimbe be o wardi No hollirtabe ko ummoy woni Yesu o wiibe to en jahi mo ngidon mi howniri hownuki higaku on kanko woni Yesu on nangemo gam non de ben jotti sey Yahuda badi Yesu o wiimo modibbo Allah sabbinane sey o howni mo hownuki higaku sey yimbe ben pami on hanko woni annabi Isa on Den annabi Isa wimo, higo am, wadu ko wadduma. Den, yimpe ben, padoyi nangi annabi Isa, gampe njaramo, to maupe, ardibe dina, e maupe yimpe, liloi pepe. Den en nani, gooto, der gondube annabi Isa wato tokkube mo, ko almajiri emmako, soltoyi kafayi mudum. Nden o fe'i maccudo mawdo mawbe ardibe dina e nofru o ittanimo nofru amma annabi Isa habanimo wimo wattu kafayi maada der holgo maki gam fu koccudo kafahi waratamo to engi no Yesu almasihu ko annabi Isa hadi tokkube mo ko almajiri emmako haba haure jihadi ko haure dina gam tokkube mo e ngia be kabay e benton yimbe ko bo e mobgal garbe gam nanga annabi Isa har goto fe'i goto der mabbe amma annabi Isa hollibe na haure o yidi na haure o waddi amma jonde jam den bo to en jangi der Luka Sura chapande didi e didi. Aya chapande jawi e go'o. Engi aino Yesu. Wato annabi Isa. Yam ditini. Nofru o. Pe ado. Wato o hochindu. O takkani mondu. Ndu warti yamru. Tum e holla en. Yidde e endam annabi Isa. Konde. Unwaywai be mako. Bengari gambe nangamo. Den tokkube mo ko almajiri emmako eɓe giɗi ɓe kabda e maɓɓe gam ɓe kaɗa ɓe nanguki annabi Isa, amma annabi Isa haɓani ɓe. Nden bo takkani neɗɗo on ɗon mo ɗum ittani nofru e kafahi. Sai o ɗawdi o wi'i, to haure mi yiɗi, ai mi wawai mi toro Allah. O lildoya moɓɗe mala'ika'en ko waɗata moɓɗe 12 gam ɓe ngara ɓe kalka ɓe yimɓe. Amma paame fi ɗum na ɗum haure nde ɓandu, gam non to on kaɓu. O wi'imo, wattu kafahi maɗa nder holgo maki, fuu jogiɗo kafahi, fuu bardaiɗo yimɓe e kafahi, kafahi waratamo. Ɗum holli ene njairi annabi Isa jaɓai tokkuɓe mo kaɓa haure jihadi. Nden bo ta yi to tokkuɓe annabi Isa e kaɓa haure diina, to ɓe celi ko annabi Isa ekkitini ɗo, gam na ko annabi Isa yiɗi wonɗon. O wi'i, to haure ngiɗmi, ai mi wawai mi toro Allah, lildoya mala'ika en ma na yimɓe, ɓe kaɓa gam Allah, ɓe kaɓa gam diina Allah. Gam no o haɓani tokkuɓe mo, o wi'ɓe, to on kaɗaiɓe nangukiyam no ɗum waɗata ɗum hebbina ko ayaje mbi'i. Gam o wi'i, amma no waɗata ayaje kewa biɗe dole ɗum waɗani hi? Ma'ana Allah yadake wanginani annabo en muɗum ɓe mbindi fuu ko heɓata annabi Isa. Gam non ko heɓata mo ɗo'o ɗum yadake ɗum windama nder ayaje ko nder deftere Allah, dole nihi heɓamo. Ma'ana dole o ware dow gafangal, gam ɓi adama fuu heɓa yafuye hakke e kiita Allah garaika yaaki aljanna. Gam non emo tabbitinana tokkuɓe mo ko waɗata e ɗum waɗa gam ɗum hebbina ko Allah e hoore muɗum shiriyi heɓa annabi Isa. Gam non o haɓani ɓe ɓe ala haure diina, dole ko ɓe kaɓai ko heɓata annabi Isa heɓaimo, gam ɗum yadake ɗum windama nder deftere Allah. Sai o metani garɓe nangimo, o wi'ɓe, on gardoyi e kafaje e cabbi gam nangoyyam bo mi gujjo calorɗo? Ko nde emi joɗi nder wuro ceningo emi ekkitina on nangayyam? Amma ɗum waɗi gam ko annabo en bindi heewa. Sai ko wala annabi Isa diga fuɗɗi ekkitinol muɗum e waaji muɗum e yilo garije feere-feere, emo waajina habaru belɗum, emo ekkitina walde Allah. Amma yimɓe ɓen ɗon mbaawai nangimo, ko nde emo nder wuro ceningo emo ekkitina yimɓe walde Allah, amma ɓe mbaawai ɓe nangimo e ngel ton sharel gam wattu maide maako waɗai. Ko nde en nani ɓe kaari ɗaɓɓutuki no ɓe mbardatamo, amma ɓe mbaawai gam wattu maide maako warayi taw. Amma joni nde wattu waɗi ɓe ngari ɓe nangimo ɓe mbaroyamo gam ko annabo en bindi heewa dow maako. Diga ɗon fuu tokkuɓe mo wato almajiri en maako alimo doggi, bo non no o wi'unoɓe wiki, nder jemmaare nde'e on fuu on doggay aloyyam, gam nder ayaare Allah wi'i mi waray gaynaako nden ornde baali ɗin cankitoto. Sai ko wala ko Allah wi'i daga honduko annabi Jakariya ɗum hebbinama ɗo'o, annabi Isa gaynaako, gaynaako yonkiji meɗen, gaynaako tokkuɓe mo ko almajiri en maako nangama, gam kulol bo tokkuɓe mo fuu doggi alimo. En gi'i ko annabi Isa wi'i ɗo fuu heewi daga suraji 2:9 yaaki 2:9. En gaɗay ka nanki habaru maide annabi Isa e ummaaki maako diga mayde, gam non sey kettindanoɗen nanen boɗɗum. Non no habaru mayde maako e ummaaki maako diga mayde no windira nder linjiila, gam ɗum ittana en seko wiiki na an hanko maayi, bo non no woɓɓe kocciri wiiki ɗum nandi maako, ɗum itti ko bo yeeso maako Allah wayli hokki gooto nder tokkuɓe mo, ɗum nangi mo, ɗum wari mo, amma hanko o hocca yaaki dow. Amma nder ko nanten ɗum e tabbitinana en na non ɗum woni. En gi'i ɗo no Yahuda Iskariyoti, gooto nder tokkuɓe mo sappo e ɗiɗo, nyaami amaana maako, hokkitiri mo to juuɗe waymayɓe maako. To en paami hamɓe ma ɓe anda ko ɗum moye woni annabi Isa boɗɗum, seende hanko kokkitirayɗo mo holliɓe to ɓe njahi mo o howniri hownuki higaaku, to hanko woni annabi Isa on ɓe nanga mo. Ɗum holli en e njayri annabi Isa o lestinɗo hoore, ko kolte maako ma eɗe nandi eɗe tokkuɓe mo. O ɓornaaki kolte ɗe sheede, ko bo kollayɗo kanko o neɗɗo mo diskuɗo, naa bo iri modiɓɓe meɗen ɓe jamanu ɓe ngi'eten kolte maɓɓe ma e holla kamɓe in ɓiri ɓe. Bo non no annabi Isa haɓani farisanko'en gam iri kolte maɓɓe ɗe ɓe ngattoto, kollayɗe kamɓe ɓe yimɓe ɓe diina. Amma hanko na an non kolte maako ɗe koyɗe, nden bo emo nandi e tokkuɓe mo wala ko hendi ɓe, gam seende Yahuda holli ɓe moy woni annabi Isa nder tokkuɓe mo. To na non da ɓe mbawata ma ɓe henda ɓe. Allah hokka en ngikku ngu lestinki hoore iri ngu annabi Isa, ko e ɓornaaki kolte ma o hollayi feerotirol hakkunde maako e tokkuɓe mo. To en nani ɓe nangimo, nden bo mawɓe ardiɓe diina e mawɓe yimɓe liloyɓe haa nanen ko heɓatamo yeeso ɗo'o, sey tokkitoɗen habaru ɗum seese seese gam nanen ko ɓe ngaɗantamo. Emi do'o bo nder habaru ɗum Allah hokka en faamu e andal dalila mayde annabi Isa dow gafangal, tokkoɗen bo non no Allah yiɗi gam keɓen kisen. Allah barkiɗina wolde muɗum nder ɓerɗe meɗen. Amin.